Captain.
Kwa udaku naombea, mindo ebi naongea. Nimeona jana komenzenu mepokea. Sija tegemea, kweli siopoa. Jifunze kutulia, tundoshoto na kulia. Mina cheka, haha. Naleta bala, na lolenzo baba. Sita wangu bala, tumetisha bala.
Babu kweli mama sita, tuwa mshe kabisa. Tuwe na wakika, dakika bure na SMS masita. Let's kick it, Premier League, Champions League, La Liga, oh shit. Ebi, why'd you have to give it to him? Says the music, yeah, we in the building.